He's a brew by the CEOs. Recommended by Paris.
Let me show you I'm the baddest.
Mana to your best DJ.
Hands ready, waist. Baby, let me caress you tonight. Let me show you what you're missing. This bad boy kinda loving. Let me give you what you're needing. Make I watch my body rotate. Senorita, mamacita, sweet chocolate. Just like Lupita, Valentina, Mona Lisa. I'm tempted to touch you.
Boys on my DM, they wanna roll it. He say, what's up, Tatiana? Let me see you pass them
DJ all. DJ Sibins.
Na hili penzi kama Beyonce, Jay-Z. Amenipenda kama vile cheesy. Hapa safari yetu imenoga. Oyo wangu huyu ameroga.
Shetani huku kwetu lakimono kuniambia Yasiri ni chulie mitandani ukweli uka ukimbia Eche musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Ona tulianza bila mapeni Na leo tunamakari Nimekosa nini jameni Sulitakalie marufu Wape story magazeti Matusi pande mbili Kipenzi cha watu jamani Walitupenda sote wawili ila
Lola Yamemwagika haya zoleki Lola
Tazama kwenye sura Nilo ya ficha Mungu moyoni yote unayajua Naona aibu Mpaka kwa marafiki zangu Imekuwa chungu Kwa tamaa zangu Nadia ulinipendaga Na mapenzi yalinoga Mindo nilikumwaga Na kuomba msamaha wangu mama
Basi usiniadhibu Kosa tayari nimekubali Acha kuniusudu Kila mahali ni mimi mitandaoni Kugombana sa suluhisho mama Tusizidi kuvunja mwiko mama Wa mapenzi yetu mimi na wewe
Lola
Sasa unaniacha na nani
Lola
Rudi kwangu mimi
Unanipenda sana Umarufu weka mbale Lele nyumbani ya mama Hivyo usiwaze badale Siwe kesho madrama Pigiwa simu natale Testa natukanwa Umechanzisha kware Ongi moyo wangu Mwepesi kupenda na mgumu kusamu Moyo wangu Nateseka sana na impenda kindarau Moyo wangu Otari kugawa wakunipasina Moyo wangu Numana nasisitiza usijena
Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, says she don't want me to go. She says I always make her day. Girl, would you be my lover? No. She says she really likes my style. Seems like she wants to take it slow. Do anything to make her smile. Girl, would you be my lover? No. What am I to do? Tired of running around chasing you. I can never think of replacing you. Cause now you are defined, baby, make up your mind. Hey, would you be my lover?
Kabidhi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Malkia wapenzi langu, fari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, tundu kitandani nilewe. Mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. Oh my baby, show busy, sidisha pezi hadi nilewe. Taratibu basi nkoleze, hadi nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga. Tumana kwako misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka. Kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, 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 sare.
We are Self-Made DJs Entertainment, offering the best of the best.
Big ways, five days, 10 days, I don't dare wait for you, my charge. For you, my charge.
Self-made, self-made.
You want the phone? No case, I no go talk. Scafe for you, my charge. For you, my charge. Take me everywhere you want to go. Tell me everything I want to know. No lies, no, no lies. Yeah, run am anyhow you want to run. Check out, baby girl, you fire pass it on. No doubt, no, no doubt. Think I found the right woman. I don't wanna lose your love. Friendships are love,
so but what
drama's in Bali? I'm tryna change my ways, mama. Cause I think you've had enough of my playing around. Girl, I'm a playing around. You are the one God sent to. Girl, you reduce my stress, babe. Touch on your body respectively. Girl, all I need, my fantasy. I want you to act in my love story. Come be my Angelina Jolie. I just want you to stay by me. Cause your presence gave me
a surprise. I better count my blessing. Life could have been more deadly, but it ain't we good. I'm unflexing. Girl, I pull up, no flexing. I never sleep, no resting.
Another banger. African girl, you come on up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money passing a pita. For my area, they call me Godzilla. For the border, money, yeah, pata pata. If you got you, make sure say you beat her. If another nigga want carry my senorita, I go chop up
like Shana, say move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you. Ooh, yeah, boys like you, I like bad boys like you.
Finna give her all the touching and the loving that she need, yeah. Back away, they make a bad man shot or Roma. Philomena do the dirty wine for the conga.
So made for any DJs.
I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know, say now you are go marry, How many picking we go bunny, This our love no go funny, Me I no go play with my shoddy, Anytime I look at your body, Girl, you they make me the honey, for dinner. You know me, I get the money, pal, she no pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, when they young, pata pata. If you got time, make sure say you get her. If another nigga want carry my senorita, I go chop on like say na semo vita.
Bad boys like you, I like bad boys.
Nitakupa morano paka kwenye ndoto unanijiaga. Umepikwa ukaungwa, unaniweka roho juu. Awa awa, wanasema unaringa. Ni maneno ya watu. Baby, nipite na maramo. Penzi lako la nivuta, nije one more. Baby, moyo wangu kana Penzi lako la nivuta, nije one more. One more. Wakikufuata basi wapie.
Mamacita te amo. Love you with a chivale away from me.
DJ Sibin.
Señorita te amo. Love you with a taburi rotate for me. Where the question is mi amiga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Anything that you want me to, girl, I could do for you.
Because what I tell you, I know. I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, carry go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go.
Nataka kunichumbia. Sasa nalishwa, navishwa, naogeshwa. Tena nalindwa, napendwa, yule si wa kuficha. Picha kule kule, watapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kwetu.
DJ Hatuna
maneno kukwetu, tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na,
nijipe.
Mi mwenzako naweza kakupenda sikatai. Kweli ndosha zama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai. Kweli ndosha kwa ma unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na,
nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Joro me, baby.
Joro me, joro.
Kilo de, kilo de. Why you love to call me? Kilo de, baby.
Kilo de, joro.
I done give you signal.
Joro me.
Why you love to see me?
Joro me.
I give you green light to tire.
Joro me, joro.
I'm a kilo babu.
Joro me.
Now you know the fumble.
Joro me.
I go shoot my shot to your joro. Talk to your friend, oh. Joro me, baby, oh.
Joro me, joro.
She be wallow soft for me. You talk say it like me. Ah, I be rolling back on.
Kilo de joro.
I dey give you signal.
Joro me.
She you know they see me, ah.
Joro me.
I give you green light, fire.
We are self-made DJs entertainment, offering the best of the best.
Joro me, for my love from the world. Shoot my shot to your door. So your baby, take my number.
Chimani wechaze I'll always tell her they kill him when they say kaka pande. I no go leave alone tomorrow, I go make the wedding day. And I will love you from Monday up to Sunday. Yeah, yeah.
So let the rhythm play in your heart. My turn
DJ CBS.
Baby,
music I can play
for you
and me. Then I said, did you play the favorite song for you?
Señorita, chaka bonita. Let me take you any place I want go. Baby, if you really come and sit in a baby, man. Girl, I will love you from Monday up to Sunday. Yeah, yeah.
So let the rhythm play in your heart. Not just Sunday, baby.
Music I can play
For you and me.
Then I'm saying, did you play the favorite song? For you and me. Yeah, yeah.
Music I can play
For you
play
the favorite.
Jeffrey Shanklin, good and clean. Don't cheat out.
Self-made, self-made you make DJs.
Girl, I know you sleep, but don't cheat out.
Your body to your beat. The first thing I wanna jam in the morning. Tell you not so, all the perfect tea. Tell you all of me.
I wanna say you na 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 na. I wanna do it na 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 na. Do you na 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 na. Come on na na na.
I wanna see you na 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 na. I wanna do it na 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 na. Do you na 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 na.
Amazing.
Enter me earth, tell him say move on. Kill that, kill that, kill that, yeah. Can't do it now, how I do it now? Take that, when me tell him say in the kutwala to me daddy, emi mada, emi mada. Pachi manje, tina funye yo munangi bambi, anjakala, anjakala. Insoera, njaku kubelera ngansoera.
Biebe insoera, njaku kubelera ngansoera.
I wanna say you na 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 na. I wanna do it na 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 na. Do you na 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 na.
DJ Sebin.
Come na na na.
I wanna see you na 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 na. I wanna do it na 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 na. Do you na 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 na. Come na na na.
Inna the club, boy, come no the foam. Move for me, oh yeah, shake your bum bum. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do
so
that
made,
I get done. Dutty, dutty, go, let's go. Oh, di dan dan, oh, my bami joe. Take it easy, no go break my bone. Hey. I go rock your body when you enter my zone. Hey. My la, la, la,
la. DJ Sebin, the CEO's choice. Self-made, self-made DJs.
Inna the club, boy, come no the foam. Move for me, oh yeah, shake your bum bum. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do that, I get on. Dirty, dirty, go, let's go. Oh, di dan dan, oh, my bami joe. Take it easy, no go break my bone. Hey. I go rock your body when you enter my zone. Whoops, hey. My lover, you make me shiver. Nakupenda, bring your body closer.
Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa size yao. Vija vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi, utatualibia shuguri. Mugi vizuri, zuri.
We are self-made DJs entertainment, offering the best of the best.
Tembea, tembea, nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea.
Goma isambe yo kidede ya kidede. Mashalti ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kuzima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto kolea kolea. Nazani mini wa kuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya, zima na mtandao. Haya, sema nao, pigia bao. Haya, sisi sosa size yao. Vunja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatuaribia shuguri. Mijui vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie jishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe.
Poro, ulinyasa totoro, bila ya godoro. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miejiki, miejiki, miejiki. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh. Uko ulipo, oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko, usibamboke usilambe mwiko. Kurude kwako ni ndoto. Akusitakia jirudie. Nile nae kwa siku mara tatu. Kama mkonjwa wa oma. Nikiumwa napona. Dozi zuri ya nini lekona. Pezu kalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Pezu kaliunguza. Unataka kurudi apana mana. Nilia na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Totoro, bila ya godoro. Penzi kiberiti, siwezi kusaliti.
Sigira para pam pam pam. Dona na chifu de.
We are self-made DJs entertainment. Offering the best of the best.
Atuna penda koni. Ikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. So Rima contemplates on that. And baby better ride for me, and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call you king with the crown on ya. Let's flow like river
now. Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao. Leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba, oh nchuni. Asa baby mbushomi le kitu amekupa mama. Embuchu tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
We are self-made DJs entertainment. Offering the best of the best.
Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Ini komeshe kati kati kati
tika tika tika. Dona katika. Oh baby katika.
When you hold on to me.
I saw your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it long, number one.
Jaja, you're pretty jaja. Jaja, your body jaja.
No, no, no.
Jaja, your body jaja.
No, no.
Jaja, your body jaja, baby. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja. Jaja, your body jaja, baby.
I hope you know, say, this you could say. Where you got it for Baki, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kankupake wese, nese nese. Zame ndani narungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Ooh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu,
DJ CBN.
Vitu, so baby. So take it strong, number one.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
My heart can never turn the light. I know you love me. And the love is true.
DJ Seabin.
And I feel the same way. I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit is your name?
Vimele, vele.
Oh, I know bigger.
Kelele, lele.
Empty kujifanya.
Viere, vere.
Kwa sisi ya watu wezo. Oh, baby.
Vimele, vele.
Mane tantarira.
Kelele, lele.
Wanuk nuko, baby.
Viere, vere.
Kwa sisi ya watu wezo.
And I want them to know.
Oh, yeah.
Hey, you're the one I love.
One and then know,
the one I want to.
I want them to know,
baby,
oh my.
You're the one I love, the one I want.
DJ Seabin,
I saw one baby,
CEO's choice.
Drop it down, baby. Show me a one to see. A little chocopa mama. I saw one baby.
You sure get to it.
Drop it down, baby.
You sure get to it.
Show me a one to see. A little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tukumbane tupatane, siri yetu ya ndani. Aga, napombe stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganya, ukanishusha thamani. Benzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler, emergency.
Images.
Oh my na, moyo wangu mwenzako mi mwepesi.
Mi mwepesi.
Nisije kufa, kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa usitishwe na ya.
Vile vile.
Oh, wanapiga.
Vile vile.
Eti kujifanya.
Vile vile.
Kwa si
sisi ya watawezi. Oh baby,
kelelele,
alitantarira,
kelelele,
mwanongongo baby,
kere kere,
kwa sisi ya watawezi.
And I want them to know,
oh yeah, hey, hey,
you're the one I love,
one and only,
hey, 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 the one I wanna know.
I want them to know,
baby, hey, hey,
baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tulula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari. Tulula sindano, kapita farasi. Ndogo pango, amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajiwa yani moto fire, fire, oh, oh.
Majomi na mavudu kanchanganya. Anajua kama danga ya ni moto fire. Mama fire, oh.
Can't get enough. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. The way you whine, you blow my mind. Na na. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. Oh yeah.
See, you do me that, you know, when you do me that. Do me that, you know, when you do me that. Do me that thing now, when you do me that thing now. Do me that thing now, when you do me that thing. Do you do me that thing?
Jo, jo basi geto mapema. Nyonko mwenyewe nina wapo masela basi jo. Jo basi geto mapema. Nyonko mwenyewe wete niko mahela basi.
Baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. No, I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you funny, yeah, you chuckle like a lick it. We chuckle like a lick it when you funny. Yeah, you chuckle like a lick it. Yeah, you chuckle like a lick it when you funny, baby. Yeah, you chuckle like a lick it. We chuckle like a lick it when you funny.
Hyper, hyper, hyper. You make my day shine bright.
So
I love you more.
DJs,
oh, I'm like the queen in the jungle, like the tiger. So come with me. I'm taking to the next level. If you're ready, so give me a chat table. Let me protect ya. And okay, I'll go TV like you real. I know you do keep on keeping on. You can rock my world. You know I do keep on keeping on. Cause my love is true. Don't need no one, cause I want you. And I want you to know you're my only. You're my John Rambo. My only. My John Rambo. You're my only. You're my John Rambo. My only. My John Rambo. You're my fighter, fighter, fighter. Papa ku baita, baita, baita. Wakuma every day and night. If you had a crush, me a delight. Oh, why tell me why you're so clever? Hold me now, your arms forever. Now make my body come closer. I know you're the controller. Every time you come around, I see fire. You come in here, I tell them to come over. You don't want me to stop, you don't want me to sit still.
So amazing,
I don't need no one, cause I want you. And I want you to know you're my only. You're my John Rambo. My only. My John Rambo. You're my only. You're my John Rambo. My only. My John Rambo.
What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's nothing else for you. You fire me, got a pot of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can't do for my baby, anytime when you need me, come to me, my shawty, my shawty, holy. watching me die, nothing I can't do. My baby, my shawty, oh, they care. My baby,
baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Waiting me down, nothing I can't do. My baby anytime when you need me, come to me. My shawty, wally. Waiting me down, nothing I can't do. My baby
Mr. Leo.
My shawty,
this one that remix. Baby, you me corner. Oh,
it's DJ Coco, you me corner. And twos, keep it locked, baby.
I promise to love you forever and ever. Oh, yeah. I promise you to les autres filles hasta la vista. Oh, yeah. I go mare mare na you. Yeah. I go mare mare na you. Yeah. I go leave you jamais. Separer jamais. Nah. Jamais. Hey, way, oh, jamais. Oh. Jamais, divorce, jamais, na, jamais.
I will never ever break your heart, oh. I will be there for you, oh yeah. I will never ever leave your side, oh. I'm gonna stick with you till the end of time, my baby. I never let you go. For your love, I don't lose control. In my darkness, you're my light. And you're specially meant for me. Jamais, jamais, baby. Never gonna let nobody do you bad, baby. Never gonna make you cry.
I don't leave you jamais. Separer jamais. Jamais. Divorcer jamais.
Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Na kuona pari hapo kando ya Champs Elysees. Ukitesa na kamini, yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your palm, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Dee.
We are Self-Made DJs Entertainment, offering the best of the best.
Oh, Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. Your skin color and your hair is longer now. Na kuona pari hapo kando ya Champs Elysees. Ukitesa na kamini, yeah. None of my business. And I see you in London. Silicone on your palm, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Dee.
Mwanamme hisia, pesa ni
majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa. Na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, ukiongezewa nywele senje na no mabizines. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave you on your worst behavior. Susana Bande,
me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijebeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Utawawa bure sijalala, nimeficha tu makucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, spika zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu cheki cheki, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Na maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Kama ni kishindo tingisha, kama ni msuka pandisha, kama ni maji mwagika, kama ni mnazi katika, kama ni kishindo tingisha, kama ni msuka pandisha, kama ni maji mwagika.
Kupenda ni vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo kwa kufika malengo. Umesiba mapengo kwa upendo, upendo. E bwana wana zingo, anzeni vikao vya sendo fie. Mana mrembo nakujuza, mama na shukuru umekuza. Chanda mapete na kutunza, na namba moja wote waburuza. Na umesha nizima, na yo 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 love. Mama yo, mama ya, na yo 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 yo. Na umesha nizima, na yo 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 love. Mama yo, yo 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 yo.
Self-made DJs Entertainment, offering the best of the best.
Kama chani na udongo, yeah. Nje ya sayari nge kuita kimondo, oh. Na majungu ya kibongo, na usiape time ya kutibu wenyongo, no.
Mana,
mana, nashukuru umekuza.
We are Self-Made DJs Entertainment, offering the best of the best.
I stand for this.
Unaweza kupenda mtu na yasikupende. Ndio majaliwa ya moyo kupenda. Uwezi kusema hautapenda na haujakufa. Kupenda, kupenda ni moyo.
Usijidanganye umemkamata mtoko wa mujini, magoli mengi samata hata uzame chumvi ila kuna wazee wa migodi awagonga girodi ujifanye mjanja unachunga ila ndo wanalipa kodi atadanganya naenda jogging kumbe yuko loji kwanza kona jaza mimba uko jimu na jaza body what I believe no money no law yupo lompaga moyo akaugawa vipande nimeumbwa na wivu mina wivu moyo wangu some of hakuwaga mchoyo kutu miguru pande kwanza mapenzi mezaliwa Bombay masongi kwenye majani utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani sio unakunywa tu mapombe unajua nilipa nani twende kakupe kula ngombe ukaugulie nyumbani baby all I need misuzaji kuzunguka
one night to stand yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka
Choka kwa single natafuta mrembo toka Mombasa Nairobi Susumila fanya mandingo nimpate pendo ama Kiara Kobi vipi Vera Sidika nikiwa naye ama tani tenda kama utile niachane naye
Wabongo mnapenda kiki na masinema Mbona usiwe na shishi au sepe tuwe ma
Kiwaona warembo warembo waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
Kwetu wanapenda poti kuwa makini Bora uwe na poti au officialini
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Kwa kwetu waamini kishahidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
Nataka warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Nairobi pia
Unge subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Unanisikia
Nataka warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Nairobi pia
Unge subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Subiri kwa sasa Unanisikia
Bosi wako Diamond Kamganda Tanasha Na Benipo Nae Gwane Lisa Kanasa
Na minataka Nipate kigori ya sinipige chini Nika baba Awe kama mdori ule wabwa na king
Ye baba
Acha masiara Lava unayumba yumba Kuna kina kajala Amisa mobeto na tunda
Wazuri ni wengi sana Nyumbani kwetu Tanzania Nilimtaka Irini woya Eti akasema kawaiwa Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda Nisaidie rafiki na sagabuja
Kwa kwetu waamini kishahidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
A brew butter CEOs recommended by parents and a role model to your best DJ.